Anavyokaba game kala moto, apende nyacha ye. Ananifanya nitembe kampoto, kateka moyo. My baby kani dono, wangu moyo upone. Tumekundisha nyoyo, visokoro mkome. My baby kani dono, wangu moyo upone. Tumekundisha nyoyo, visokoro mkome. My baby fanya upes nipe chest, alikachana vest. Fanya upes kuni bless. My baby fanya upes nipe chest, alikachana vest. Nachana nyafu kuni bless. Hapana kujifanya niko mood off, my baby hapendi. Hapana kukutana na mahomboy, my baby weekendi. Hapana kujifanya sina chencho, my baby hapendi. Hapana cha kusimizi ya drive, my baby hapendi. Kwanza mtoto kamba kajitanda, rafu di pemba. Alivo line mwili softi kakinanda. Shajivika mwamba, nampigia pamba. Namtoa bongo, nampandisha anga. Hapendi kuniona ni podoro. Mkwanja nasaka mapesa ni follow. Hawezi kunimezesha kipolo. Kupata kukosa wezi ni acha solo.
Wow 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 baby ya 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 baby ya 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 baby ya ya.
My baby fanya upes nipe chest, alikachana vest. Fanya upes kuni bless. My baby fanya upes nipe chest, alikachana vest. Nachana nyafu kuni bless. Hapana kujifanya niko mood off, my baby hapendi.
Hapendi, hapendi, no.
Hapana kukutana na mahomboy, my baby weekendi.
Mkeni, wekendi, no.
Hapana kujifanya sina chetu, my baby hapendi.
Hapendi, hapendi, no.
Hapana chukusumizi ya drive, my baby hapendi.
Hapendi.